to angels. Juzi waliseti bash enjokan nilikosa. Sasa wakimeki bash enjokan sitakosa.
Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike. Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike. Tumekam na tamasha simkam na waroro. Mkam kina tasha na pia akina solo. Bado tutawasha simkam na makoro. Bash imechacha na tutakiwa soro. Hatutakiwa soro. We don't need them wakikam then we better mother them then. Ding dong ding. Sing song 18 ataka magal them. But I know them so me I don't fear them. Cause we are the same. Hey, being a dumb. Being a dumb. Bash imechacha mayut ni wajanja. He was ibanja. Cause nyama ganja. Kuwa mujanja. Hey, kuwa mujanja. Hey, hey. Tunataka bash. Naishike. Tunataka bash. Naishike wishi. Yeah, ishike wishi. Yeah, ishike. 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 Tunataka bash. Naishike. Tunataka bash. Naishike wishi. Yeah, ishike wishi. Yeah, ishike. Ishike. Ishike.
Tukipata tukabash na tushike tumashash. Musika mna madas mutu pidi kama dash. Walisema peso tas nikasema sina das. Ini ngoma ya wanax sawa melt kama wax.
Chain kwenye bash piga seti. Mabinti kibao wana tingi tingiri. Tingisha viuno utatupa mbao wakibingi bingiri. Bingirisha viuno wengine ni wakampo na digi digiri. Vile wana viuno kama wilipoze majigi digiri. I wanna them to be now. I wanna them to be now. Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike. Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike. Wish granted. Trees planted mazao ndio burden. Wishi ya peace and you grow under warden. Kuwa mujanja. Hapa form ni kushikiria eh. Na mafans watashangiria eh. Kani chuma tunasindiria eh. Kitandani tunabingirishana. Bingirishana. Kuwa buha na masindiria eh. Wakileta jaba situ na chana. Situ na chana. Hakuna kulala. Ni kukesha mbaka che. Che. Mama tukite. Te. Mama tukite. Te. Mama. Tunataka bash. Na ishike. Tunataka bash. Na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike. Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike.
Wana HB na kina padlock watakuwa kwenye bash. Hakika ini cha leba uyo dema mejibeba memushinda Bethesheba na sidhani ndamuweza. Ila ndateleza, ila ndateleza. Babu alineleza ukitaka mshika papa jaribu kwanza mpweza. Jaribu kwanza mpweza.
Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike. Tunataka bash na ishike. Tunataka bash na ishike wishi ya ishike wishi ya ishike ishike ishike.